Hakuna time ya intro, sindio? Wacha tu dive in. Haya. My king wanna be na slap kakwa tape ya cream. Mara ngapi nitakukumbusha kaka ndio king au mnamnija. Ndapoteza car Caesar. Sije exaggerate ka budget ya wai guru. Rio born juicy, already wananiita guru. Banka niro, banka gonoria. Au ka solam ko in the wrong conversation. Kabro ochola, leo mi mpoa. Kesho mi bipolar. Nimba do ligi ndogo, mi ligi so ligi dola. Mini target aje, na niko central kakarao. Nimeja nika kanguo, kwani nyia mnanga macho. Ata Fredo Bacho, anajua niko macho ka. And I'm major, amwezi ni cancel a. Niko na ranking zaidi ya kina patora. I'm doing the next shit na drop, ata mvai diapers. Amwezi stop, ata nge kwa maji nye mafuta. Amwezi drop, some of you mna doze na radio presenters. Ndiyo charts mtop, bado niko juka missionary. Juka bottle tops, yo story ya kusell out. Nimeisikia mara mob, saizo mko base ma punchline. Mi niko kwa ma show mob, niko kwa ma bank mob, ma billboard mob. In fact, napendwa na the mob. Mnataka show ya Lingala, naweza put up moja na Kofi. Mnataka ya hip hop, naweza put up moja na your homies. Mnataka ya gospel, naweza put up moja na Bahati. Mnataka ya Kapuka, naweza put up moja na Luka. Zile catalog ninayo, ata Frasha anajua. Iyo hype mnayo, sai ata Lowassa alishindwa. Ningewa solicit ka Azii, ya Betty Bayo. Nimo sponsor na mistari, bank account mnayo. Nimekumbuka mjengo here, nilevoli ya kanjo. I'm Jendo here, weonga na uingiange kiganjo. 4 albums, 7 mixtapes, 820 songs. Zona nini? Nanjoti Kanga International. Webadyo na mamanzo Nairobi. Kano nini? Zo mistari zenyu chuviu. King bado bazooka, nyi bado mafiu. King bado bazooka, mna bandos mob. Mistari chache atalari akinita trend. Anajua ni na ma ratings. Jua najua ni zangu zote uanga ni betting. Leta twende ligi so. Nina style mob. Amjenda studio mnasaka new style scopon. Meanwhile fungua new tab kingkaka.com. Kama nataka kwen karya zenu, tafadhali nitaje. Mistari na haria sima chache amwelewi. Wengi wenyu nasikia mkumaliza chuo. Mina piga accounts nikisip tu majuo. A waiter Toti avocado went from hustling kikos. Tubwana lipo yen tu pesos. Una sick revenge na unona el cuerpo del deseo. Sio kangi fake friends kwa sako liangu. Niko tuna squares ka una beef siuka mtani. Tuta is sako line kingdom ilianzanga wapi. East London niko na kaka empire kaka clothing. Magic quote empire DJs woko na nothing. Nasikiza whispers kwanya mja break voice. Song translation yenyu ni mna make noise. Unasema we ballin aje. Na we tu ni shabiki, bado mnarusha na madem. Nisha invest, na cheki stock exchange. So tu eni madistracts, minko busy kwa hao. Big up to Keisha, kia case out. Big up to wow. Na imagine yote yani, mini vegetarian. Send kanza kukula bifi takuaje. Anyway, team mix and master, watu wa scare. In the meantime, wacha nikone cartoon. King Kaka, kubwa.